Ngiyacela ke bathandwa ukuthi sivule ku First Peter chapter 3. Namhlanje sidadisha uverse 1 kuya ku 7. First Peter chapter 3. Cela ke siqale ngokuyifunda le section bese siyayi introduce sitadisha. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma kukhona amadoda angalaleli izwi azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi kepha ngokubona inkambo yenu emsulwa esekwesabeni ukuhloba kwenu makungabi ngokangaphandle okokwaluka inwele okukufaka igolide noma okokugqoka ingubo eyikhangayo kepha makube ngumuntu osekusithekeni enhlizweni ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo abesifazana abakholwayo labo abamethemba uNkulunkulu futhi bewathobela amadoda abo njengoSara owamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi nina ke ningabantwana bakhe uma nje nenza okuhle ningisabulutho okwesabusayo kanjalo nani madoda hlalani nabafazi benu niqonde ukuthi owesifazane unjengesitsha esibuthakathaka nibanike inhlonipho lokhu beyindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imkhuleko yenu ingathiwa uPetru ubhalela ibandla elibhekene neyinhlupheko uzama ukulifundisa ukuthi abazalwane abayiphathe kanjani ngesikhathi bese kuhlukunyezweni behlukunyezwa abantu abangakholwa qale watshela nje yonke into yomzalwane ukuthi ayimthobela uhulumeni okwakuyena owayevumela ukuhlukunyezwa kwabazalwane ukuthi kwenzeke futhi kwezinye izikhathi kuqhutshwa uyena uhulumeni bese watshela igqila okwakuyizona ezaziphansi kunabo bonke abanye abantu ezazi exposed ekuhlukumezekeni kakhulu kunabanye uma zayino master ababengakholwa uyayitshela ukuthi nazo ayibathobele o master bazo isizathu sokuthi ithobe ukuthi zethembe uNkulunkulu okwazi ukuyivikela noma zithoba zona phansi kwabantu abamelene nazo futhi ozokwazi ukuyinikeza umvuzo ngokuthobeka kwazo zibe ihlukunyezwa abantu abanye abavulnerable abasengozini enkulu kunabanye abazalwane after igqila amakhosikazi ayegane amadoda angakholwa ngoba amadoda ayinamalungelo onke phezulu kwamakhosikazi awo uma indoda yakho yayingakholwa wawusengozini yokuthi ikuhlukumeze ngenxa lokhu kukholwa manje osuthi wena usuyakwenza umuntu wesifazane wayelindele ukuthi amlandele umyeni wakhe amaRoma ayekhonza izithixo ezihlukahlukene umumyeni wakho wayeneyithixo ayenazo ezayikhonzwa la uganele khona wawulindela ukuthi umlandele lapho ukungamlandeli kwakho kuveza ukudelela kuyena kuyamhlaza emndenini wakubo kuyamhlaza emphakathini ngakho ayemaningi amathuba ukuthi aresponde ngendluzula abehash kumuntu wesifazane oganile kodwa osethu sewumzalwane manje leyo nto yayiletha temptation komama abasindisiwe ukuthi bavuke umbhejazana ke na mabezohlukunyezwa abazukuyimela leyo nto bazolwa balwela amalungelo labo uPetru unale yangqondo yokuthi abazalwane bamele ukuveza ubuhle bukaNkulunkulu phambi kwabantu abangakholwa ngakho uyabayala ukuthi kufanele bakwenze kanjani lokho omama abakholwayo uma begane amadoda angakholwe le section esifunda kuyona namhlanje kuningi ke labazalwane okungaba usizo kithina sonke especially laba abaganile vele noma ngabe kuthiwa indoda yakhe iyakholwa kuningi esingakufunda la ekutheni kufanele senze njani emshadweni yethu kodwa futhi nongaganile mhlawumbe usanethemba lokugana in the future iyakuprepare le section le ukuthi le emzilungiselele ukuba umuntu wesifazane onjani mhla usushadile uNkulunkulu ufuna urelate kanjani nomyeni wakho nalo ongashadile kodwa futhi ongenanhloso ukuthi angake aphinda gane kuhle ukuzazi lezi zinto khona uzobalekelela laba abakulandela ngemumva bona abasanethemba lokugana khona nezinye izinto la ay applicable nje kuona wonke umuntu wesifazane whether uzogana noma akazi ukugana ngokwendlela nje uNkulunkulu afuna abantu besifazane babe yiyona zikhona ke neyalo kuverse 7 for amadoda ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe njani especially thina esiganiwe kodwa futhi namadoda asazoganwa noma angazukuganwa angafunda kule zinto esiyalwa ngazo la now before ngene ekwahlaziyeni amavesi ngiyazi ukuthi abantu besifazane banesilingo esikhulu ababhekene naso kulezi insuku esiphila kuzona zokuwa rejecta amavesi afana nalawo izwe liba successful ekwenzeni avele njengamavesi abhalwe amadoda futhi achazwa amadoda ngendlela yokwandisa amandla awo acindezela abantu besifazane kodwa nina abantu besifazane nikholwayo engincenxa ukuthi nikwenze ukudlula ekutheni indoda lefundisayo uzama ukuyibonela wena ngokwakho ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu okwangempela mina owami umthwalo ukuzama ukungakhulumi imbono yamadoda ukungakhulumi eyami imbono kodwa uma ngithembekile umsebenzi wami ukuchaza nje amazwi kaNkulunkulu ngendlela wena ozo understand wena kufanele ube njengomzana waseBriya hayi Briya seThekwini leBriya yase Asia Minor abathuma uPaule efundisa baliphenyisisa izwi kaNkulunkulu ukubona ukuthi kunjalo yini njengoba uPaule efundisa mawuthola ukuthi ngempela izwi likaNkulunkulu kuhle ukumethemba uNkulunkulu kunokuthemba izwe indlela ikaNkulunkulu noma zizwakala iphambana nezwe sometimes iphambana nento equbuka naturally enhlizweni yakho zingcono imbono yakho njengomuntu wesifazane nabanye abantu besifazane behlangene ezweni ayinaso isiphethe sihle mayiphambana nembono kaNkulunkulu Sanisho nje njengomzalwane hayi njengendoda efuna ukuthotshelwa. Kodwa iqinisa ukuthi kuhle foni nabantu besifazane ukuyialigna namazwi kaNkuluNkulu niphambane sometimes nembokodo. Noma ivela sengathi lwela amalungelo eni. Ngakho ngiyazi ukuthi niyalingeka kulezo zinto. Ngiyaniyala ke ngokwezwi likaNkuluNkulu ukuthi ho beja ngoNkuluNkulu. Ema izinto iphambana. Ocinga lokho uNkulunkulu akushoyo wakhele phezukwakho. Ukiyeke okufilayo wena, ukiyeke nokushiwa yizwe. Amen. Now, nama point awu 5 la ukuzama ukuchaza le section le verse 1 kuya ku 7. Into yokuqala esoyibona amakhosikazi akholwayo ayalwa ukuthi awathobele amadoda awo. Whether ayakholwa noma wakholwa inilawo madoda. Okwesibili, uma benamadoda angakholwa, uPetru ufuna bawathobele ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzosebenzisa ukuthoba kwabantu besifazane nokuyiphatha nje kwabo ukuze awasindise lamadoda angakholwa. Okwesithathu, amakhosikazi kumele anganaki ama opinions abanye abantu abangesiwa amadoda abo okuholela ekutheni indlela obuya ngayo ngaphandle ibe yigugu ibale kwedlula izinto zonke ngizokukhombisa ngiyibona phi leyo Number four, kodwa abantu besifazane abakholwayo kumele ba imitate labo mama bakudala njengo Sarah abanaka kakhulu ingaphakathi okwabasiza ukuthi bakwazi ukwathobela amadoda abo. Bese ke ukugcina amadoda akholwayo kumele abazise amakhosikazi awo azi ukuthi noma ebuthakathaka ngokwenyama nangokwesikhundla emndenini nasemphakathini kodwa bayalingana phambi kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu umvikeli wawo amakhosikazi. Amen. Asibone ukuqala amakhosikazi akholwayo amele ukwathobela amadoda awo whether ayakholwa noma wakholwa. Verse 1 kanjalo. Umethi kanjalo uthi kanjani? Njengalokhu kade ngiyala igqila ukuthi ayithobele abaninizo zethembe ukunakekelwa uNkulunkulu kanjalo nabafazi. Njengalokhu bengiyala abazalwane bonke ukuthi abawuthobele uhulumeni bethembe ukunakekelwa uNkulunkulu kanjalo nabafazi. Ngamanye amazwi lento yokuthoba akuyona nje into yabantu besifazane kuphela abaganile, into yabazalwane abaqashiwe abanabantu ababasupervisayo esingakufanisa nale yantu yeyigqila phansi komaster bazo, into yabazalwane bonke abaphila ngaphansi kwamandla kahulumeni. Sonke siyathoba at one point or another. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu. Ngifuna uqale ukugcizelela le ndawo ethi enu, your own husbands. Lento yokuthoba kubantu besifazane ayithi umuntu wesifazane akathobele wonke amadoda. IkwaZulu la kuwe kushiwo khona kanjalo. La uNkulunkulu uyala nje ukuthi abantu besifazane abaganile abathobele amadoda abo. Umyalo nakuthina lo madoda. Awuzukuhamba ufuna ukuthotshelwa amakhosikazi abanye abantu. Cha, iBhayibheli alisho njalo. Nawe muntu wesifazane uyalwa nje uthobele yakhe indoda. Awudingi ukuhamba utshelwa amanye amadoda yonke indawo ukuthi wenzeni ungenzini, kodwa lo wakho mthobele. Uma ethi futhi enu amadoda, your own, ubuyise lo mqondo ukuthi uyikhethele phela nawe le ndoda. Eyakho. Wena owagana. Ukhona lo mqondo mbijana. Ngakho thobela eyakho indoda, ayikho unreasonable lento eshiwoyo ngoba indoda yakho le oyikhethele yona. Leli gama lokuthoba noma abantu bezama ukulifaka iconfusion aliconfuse na kancane. Lilona leli gama ebelisetshenziswa kuyigqila ukuthi ayithobele abanikazi bazo. Ilona leli gama elisetshenziswa kubazalwane ukuthi awuthobele uhulumeni. Lichaza nje ukurenka below omunye umuntu, umbone njengomuntu okuphethe, njengesosha embuthweni. Kunokapteni, uyena ongiphethe ukapteni ngaphansi kwakhe. Into ayishoyo ngizoyenza ngoba ukapteni wami. Ngakho lichaza ukuthi abantu besifazane abakholwayo abawalalela amadoda ukhuluma kanjalo lapha ngenzansi uma esenza isibonelo ngoSara owamlalela u-Abraham. Lapha kuverse 6. Uyazi ukulalela kusho ukuthini? To obey. Ile leya gama elisetshenziswa makuthiwa iy'ngane ayilalele abazali bazo. Ibandla alimlalele uNkulunkulu. Njengalokhu ibandla limthobela uKristu kanjalo abafazi bamele ukuthobela amadoda awo. Kuchaza ukuthi umuntu wesifazane akabe obedient kumuntu amganile. Akamlalele, abe willing ukurenka ngaphansi kwakhe ma ekhomba indlela amlandele. Amlalele sengathi abantwana belalela abazali. Ake nithi, ngichaza iBhayibheli, ngiyathemba awuzukubona sengathi khona engikufakayo kwami la. Ngikuchazela nje amagama njengoba ebhaliwe. Kodwa at this point ngiyafuna ukuchaza ukuthi ukuthobela umyeni yini okungayichazi. Ngiyathemba uyangizwa ukuthi ngithi kuchazani. Kodwa khona izinto ukuthobela umyeni okungazisho. For example, Sengishilo oqala ukuthi akuchazi ukuthobela wonke amadoda. Okwesibili akuchazi ukuthi wenza noma yini umyeni wakhe ayishoyo noma iphambana nentando kaNkulunkulu. Ngoba la sikhuluma ngomama ogane indoda engakholwa, akayilandelanga ekungakholweni kwayo. Futhi uPetru akasho ukuthi yeyi wena mama wenzani, ulandela uJesu indoda yakhe ikhonze iThixo ilandele. Cha, ukuthobela indoda akuchazi ukwenza nanoma yini eyifunayo, even if iphambana nentando kaNkulunkulu. Ukuthobela indoda akuchazi ukungacabangi ngeyakhe ingqondo nokuthi uhlezi uvumelana nayo ngazo zonke iy'khathi. Ngoba la lo mama akavumelani nomyeni wakhe. Ulizwile ivangeli, mhlawumbe balizwile bobabili. And siyazi ukuthi indoda ilizwile njengoba kuthiwa amadoda angalilaleli izwi. Indoda yacabanga ngengqondo yayo, yathi ayikho le nto le, mina ngizukuyilandela le nto. Umama wacabanga naye ngeyakhe ingqondo. Akacatshangelwa ngubaba, wacabanga ngeyakhe ingqondo, wenza esakhe isinqumo, wathi mina ngiyayilandela le nto eshunyayelwayo. Ngakho, ukuthobela umyeni akuchazi ukuthi ingqondo yakho uyishiya lapha e-altar owenza ifungo khona. Shiya esigcawini ingqondo. Cha. Umuntu wesifazane osindisiwe uyisebenzisa yonke ingqondo yakhe emshadweni wakhe, uyayicabangela, ijaji izinto, abuka izinto, azenzela iy'nqumo. Ukuthoba akuchazi ukuthi imbono ihlezi ifana, akwenzeki uthi hayi baba angiboni kanjalo. Amen. Ukuthoba futhi akuchazi ukuthi umuntu wesifazane akazama ukumshintsha umyeni wakhe. Ngoba la lo mama kuthiwa akayiphathe kahle ngenhloso yokuyizuza indoda. Unenhloso yokuthi indoda ishintshe iye kuba umuntu ongakholwa ibe umuntu okholwayo. Ngakho ukumthobela umyeni akuchazi ukuthi awuzama ukushintsha lutho-ke manje kule ndoda le oyiganile. Amen. Okokugcina, akuchazi ukuthi umuntu wesifazane oganile udiphenda kumyeni wakhe for izinto zakhe zokomoya. Le ndoda ma ingahambi kahle phambi kaNkulunkulu, maye kimi muntu wesifazane. No. Ayikholwa le ndoda, ifile entweni kamoya, lo mama kuthiwa kaphile yena. Ngoba isosi yokuphila kwakhe njengomuntu okholwayo ikuKristu Jesu. Indoda ayikho between unkosikazi noKristu. Unkosikazi okholwayo uya directly kuKristu, ukholwa uyena ngqo. Uzwa from yena ngqo. Uthola amandla from yena ngqo. Awamidiyethwa umyeni wakhe. Umuntu wesifazane okholwayo ulindele ukuthi ayimele ngezakhe iy'nyawo ekukholweni kwakhe noma eseganile. Ake ngizwe u-amen we-soprano. Yes. Abathi abantu besifazane abaganile, nginjenjenjenje ile ndoda le ayingiholi. Lo mama uzothini ngaye? Ngoba phela ayikholwa, ngisho ukukholwa inkunzi malanga le. Kodwa umuntu wesifazane okholwayo. Ngakho ukuthoba akuchazi lezo zinto. Kodwa kuchaza ukuthi ey'ntweni la kungaphanjwana khona nentando kaNkulunkulu, umuntu wesifazane okholwayo akabe segiyeni nje lokuba obedient kumyeni wakhe. Njengalokhu ufuna ingane iyifake egiyeni lokuthi abazali bami ngiyabalala ngiyabathobela, nomama okholwayo akayifake egiyeni lokuthi umyeni wami nje ngiyayilandela intando yakhe. Amen. Number two. Uma indoda-ke ingakholwa, umuntu wesifazane okholwayo akayithobela impela ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzoyisebenzisa leyo behavior ukuyisindisa indoda. Uyabona igama elandelayo, ukuze. Abantu besifazane bathobela amadoda abo, ukuze. Nansi inhloso. Ukuze kuthi uma kukhona amadoda angalilaleli izwi, madoda alizwile ivangeli, ayaligolozela ivangeli, awalikholwa. Azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi. Ukuzuzeka, ukuzuzekela kuKristu Jesu. Lamadoda angase abe abantu abasindisiwe ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo. Ukhuluma ngokuthoba kwabo. Khona nokunye azoku-eda manje okusaphotha ukuthoba. Kodwa ukuyiphatha kahle iloku umthobela umyeni wakho. Ngesikhathi umhlonipha ekubona lokho, kuyamlekelela ukuthi azuzekele kuKristu. UNkulunkulu uyayisebenzisa leyo nto ukuzuza indoda ukuyi phatha kahle komuntu wesifazane ngaphandle kwezu does not mean ukuthi abantu bayasindiswa bengalizwanga ivangeli. It simply means ulizwile ingakho kuthiwa indoda engalilaleli izwi kodwa uququzelwa manje kutheni alikholwe izwi izenzo zakho mama ngaphandle kokumfundekela ilokho la ila ayakhona ukuthi phila nje impilo engcwele umbekele isibonelo sokulunga umgququzele ngokumthobela ngaphandle kokuba umuntu okhulumela safuthi ngoba uselizwile vele izwi ukuthi kuphela nje uyaligolozela akusho ukuthi awumtshela ivangeli umyeni wakho kusho nje ukuthi imsebenzi ibalekile kumuntu wesifazane ngiyafuna ukubalula la ukuthi usathana ngafaka umqondo ukuthi yabonake ayekho inkinga ukugana umuntu ongakholwa uyagropa ma esho njalo siyazi ukuthi 1 Corinthians 7 verse 39 unkosikazi uboshelwe indodeni mayisaphila mayishona angagana nombani kodwa kuphela enkosini siyazi ukuthi kuganwa enkosini kuphela iassumption la ukuthi lo mama usindiswe esevele seganile njengoba abaningi kwakwenzeka kubona amen verse 2 uzozuzeka ngaphandle kwezwi kepha ngokubona inkambo yenu emsulwa pure engahlanganisiwe nobubi abone nje impilo eyesaba uNkulunkulu umama olandela imiyalo kaNkulunkulu onga-influencewa imbono emimbi yabanye omama yenkani nokudlubulundela nokuyiphatha nangilo mama nje uthobekile njengoba uNkulunkulu eshilo upure enkambweni yakhe bona inkambo yeni emsulwa esekwesabeni ukwesaba ini ukwesaba uNkulunkulu number 1 othethoba kodwa futhi ukwesaba ukumphoxa nokumoffenda umyeni wakho kuhle ukwesaba ukoffenda uNkulunkulu nokoffenda abantu specifically lo muntu osuke ekuphethe kulobo budlelwane osuke ukubona umuntu wesifazane akakwesabe nje ukungathokozi komyeni wakhe akusiyinto embi leyo Number 3 Abantu besifazane abangabi preoccupied kakhulu ngokuthi abanye abantu babona kanjani abantu abangabaganile okuholela ekutheni umuntu wesifazane afake more than enough efforts ekutheni ubukeka kanjani ngiyazike le ukuthi ngifaka inkingi njalo ngizocasha ngezwi la kodwa akukho nami engingakwenza fake ngiwafundise lamavesi uthi kuverse 3 ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okokwaluka iyinwele okokufaka igolide noma okokugqoka iyingubo eyikhangayo ngicathi lokho kusobala indlela oyihlobisa ngayo kule context yokuthobela umyeni wakho nokumwina ngenkambo yakho akungabi nje indaba yangaphandle as if uthi amadoda awawinwa unkosikazi ogcile ekuthena ubuya kanjani ngaphandle in fact mawufunda kahle context kusengathi ukwenze njalo kuhambisana nokungamthobela umyeni wakho ngizochaza ukuthi ngisho ukuthini la labafazi akhuluma ngabo uthi babeluka inwele khumbula belungi lapho babefike bayiluka inwele zabo bayiphothe bese athi okufaka igolide bayigoqe izinqwabelane laphezulu bese beyibamba ngenetha egold uyamajina nje mangaqhamuka usera enze njalo singaphenduka sonke so ke nazi inwele ebeyiphezulu bese ethi noma okugqoka ingubo eyikhangayo hayi nje ukugqoka into ejwayelekile kodwa ingubo einenhloso yokukhanga kwakulula ukukwenza ngale ikhathi ngoba odayi babebiza wayeshesha bonakala umuntu wesifazane onenhloso yokukhanga amehlo abantu ngendlela agqoka ngayo mhlawumbe igama elingamsummarize kulezi insuku ungathi uglema nizokwazi ngisho ukuthini mangathi uglema unenhloso mayigqoka akagqoki noma kanjani uglema unenhloso ma enza inwele zakhe unenhloso ma isebenzisa jewelry yakhe uklema inhloso ukhanga engangena enkingi enkosi ngisize inhloso ukhanga angizukuassume ukuthi usuke enenhloso yokukhanga abantu besilisa kuyenzeka nalokho kodwa sangisenza abantu besifazane banenhloso nje yokukhanga ngisho abantu besifazane into engiyifundile ngokuhamba kwendlela kubalulekile kubona ukuthi abanye abantu besifazane bangibona nginjani ngikuphi ngokwescale maqondana abanye abantu besifazane khona izinto ezigqokwayo ingagqokelwa amadoda hayi ngoba ucabanga abantu besilisa kodwa uyayijaji uyayikala nabanye osisi nje bese edinga ukugqoka ngendlela ethize uthi kuPetru la umuntu wesifazane loganile othobela indoda yakhe onenkambo emsulwa esekwesabeni akanaki ngaphandle lakhe bese egqoka ngendlela ekhanga iattention yabantu ngoba unenhloso yokimpressa umyeni wakhe umuntu wesifazane osegiyeni lokuthobela indoda yakhe lokwenza okuhle emehlweni endoda ukuze ayizuze indoda ngenkambo yayo ayizuzele enkosini akathandi ukwenza izinto ezizokwenza umyeni wakhe abone sengathi unendaba kakhulu nabanye abantu mhlawumbe unendaba nokukhanga amanye amadoda unendaba nokukhanga noma ukuyihlobisa nje for abanye abantu ngoba kaningi uglema oganile akenzela umyeni wakhe angazi umkhono amen lapho kodwa kulungile ma ubona umuntu wesifazane oganile oglamorous isikhathi esiningi akenzeli umyeni wakhe futhi awamaningi amadoda ayakhulazi la madoda lawa akholwayo athanda unkosikazi agqoke ngendlela egabisa yonke indawo abe ubhuti ngiqhwebe amadoda nje ajwayelekile athanda umuntu wesifazane oganile ukuthi abe muhle hayi ukuthi angabi muhle kodwa uba muhle nje ngendlela siyayisithi ehloniphekile ukhona umehluko ekubeni muhle ngokuba glamorous ningigcwele legama ethi glamorous mhlawumbe nginamanye ama-definition kodwa ngichaza lento eshiwo la mina kukhona umehluko ekubeni muhle ngokweglema iglema ngiyangizwa iy'ngane zithi ngizoluhle uma bekhuluma nawe bathi igqa leli gama ithi igqa ngibona liyangisebenzela mina ngoba noma ngalona igama eli-official kodwa uyezwa nje gqa then kunomehluko nomuntu ogqoke wamuhle ngokuhlonipheka ngiyazi ukuthi niyangazi ngichaza ukuthini verse 4 abantu besifazane abakholwayo bangabi njalo kunalokho abalingise abantu besifazane bakudala wakwayezi u-advise enjalo lingise ogogo sebafa ngisho ukufa labantu okuthiwa abalingiswe la babephila kudalo osara unkosikazi ka-Abraham njengoba ebhala uPetru la thousands of years asedlulile usara wayephila uyamuza umuntu ethi yayilingisa lingisa onina khulu lisho njalo leli vesi leli musa ukulingisa ama-influencers e-generation yakho lingisa kepha emuthi kuvesi 4 kepha makube umuntu osekusithekeni enhlizweni ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu kuNkulunkulu ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo besifazane abakholwayo labo abethemba uNkulunkulu ngikuthathela lapho ukuthi umuntu wesifazane uthi uPetru akalingise omama bakudala abakholwayo uthi kodwa kuvesi 4 akahlobe kumuntu wakhe wangaphakathi akuchazi ukuthi awuyilungisi ngaphandle ube muhle kodwa i-focus yakho ikumuntu wangaphakathi uyambona nomuntu one-focus kumuntu wangaphakathi nangaphandle uyambona ukuthi noma eyilungise ngaphandle kodwa this is not the most important thing kuyena into yakhe ingaphakathi enhlizweni uthi-ke ngaphakathi akuhlotshwa ngokuluka iy'nwele namagolide ney'ngubo ey'bizayo kodwa kuhlotshwa ngokungabhubhiyo kuyabhubha konke lokho ubuhle buyaphela ngaphandle iy'nwele ziyawohloka ziba grey. Iy'ngubo ziyaguga, imali yaphela, kodwa lokhu komuntu wangaphakathi akubhubhi okuwumoya omnene, umuntu wesifazane othobekile onomoya othule ozothile. Athi kuyigugu phambi kukaNkulunkulu, ubuhle bangaphandle abusile igugu phambi kukaNkulunkulu. Akumchazi nakangako uNkulunkulu uma sekuzosetshenziswa ukuthola ama-attention okuba abantu okungafanele ngabe siyawathola, kodwa lokhu kwangaphakathi, eyi, uNkulunkulu uyachazeka uma ibona umama, umuntu wesifazane omuhle enhlizweni. Amen. Ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo abesifazane abakholwayo, oSera babeyihlobisa kanje, babenganaki ingaphandle nje kuphela. USara wayemuhle, uSara ungezwa wrong la. Siyatshela incwadi kaGenesis uthiwa unkosikazi u-Abraham indlela ayemuhle ngayo lalize lithile leligwala uma lizoya ey'ndaweni elisabayo lithi, yeyi wena wofika uthi udadewethu, lisaba ukuthi lizobulawa ukuze kuthathwe indlela ayemuhle ngayo unkosikazi u-Abraham. Emuhle enjalo, ubuhle bakhe kwakuze kube ngathi akazazi ukuthi muhle kanjani. Akabuthithivate to the extreme ngendlela yokuthi mbukeni nonke. Kwakungathi akanakile, enake ingaphakathi lakhe. Eyihlobisa ngomoya wakhe omnene onokuthula, echazeke uNkulunkulu yilo mama lo. Umenze wamuhle, kodwa ubuhle bakhe is not the main thing emqondweni wakhe. Unake inhliziyo, ethanda uNkulunkulu into enjalo. Uthi na ukukhila bani besifazane ekupheni kaverse 5, labo abethemba uNkulunkulu bewathobela amadoda abo. Lento yokuthobela indoda ukuze ukwazi ukuyenza, nalento yokuyithiba endleleni obuya ngayo ngaphandle ukuze ukwazi ukuyenza, kuzomele umethemba uNkulunkulu. Ngoba abantu besifazane bayesaba, uzokhuluma ngokusaba khona manje. Uma ngithobela indoda izodlala ngami, bese uSathane ethi ungalokothi uyenze leyo nto nagela. Uyawazi la madoda anjani? Noma ekhole uyazi ajikelana. Bese umuntu wesifazane akwenzi, kodwa ukuze akwazi ukuyenza ofala athemba uNkulunkulu, uNkulunkulu asoze akujikela. Noma indoda ingangijikela, uNkulunkulu othe angiyenze le nto wethembekile, uzongivuza, uzongivikela ekutheni indoda idlale ngami. Babethemba uNkulunkulu oSara uma beyithoba phansi ko-Abraham, bebalandela yonke indawo. Babethemba uNkulunkulu ekutheni angizukuglamorize ubuhle bami, ngigabise ngakho yonke indawo la engikhona, ngoba ngethemba uNkulunkulu ukuthi anginike umyeni. Ngisenamba zalwane. Anaka-check out. Ngizama ukuchazela izwi lenkosi. Umuntu wesifazane ukuze akwazi ukuyithiba endlini agqoka ngayo, kumele ayethembe inkosi ukuthi le zinto azama ukuyi-achieve, oyizama uku-achieve wabanye ngendlela abagqoka ngayo, uNkulunkulu angambusisa ngazo. Emlalelile nje uNkulunkulu wadima, wahlonipheka. Amen. Ukwethemba uNkulunkulu kuyakusiza ukwazi ukuyenza le nto. Uthi ke verse 6, njengoSara owamlalela u-Abraham embiza ngokuthi inkosi, uSara waba obedient kumyeni wakhe, umyeni wakhe emehlweni akhe uSara wayefana nenkosi. Ngendlela abantu besifazane abavoshoka ngayo, bashone phansi uma kunenkosi, bahloniphe ngoba inkosi inamasosha, iyahlonishwa. USara wayekwenza lokho ekhaya, hayi nje ngezenzo inhliziyo ibichwensa, kodwa enhlizweni yakhe wayembukela phezulu u-Abraham, embona njengenkosi, eyibona njengesigqila nomaster waso, eyibona njengomuntu ongiphethe ngathi umzali ngiyingane. Wayezehlisa e-obedient, efuna ukwenza intando ka-Abraham. USara i-emphasis ayikho nje ekutheni wayembiza ngenkosi, emphasis isekutheni ukumbiza kwakhe ngenkosi kuvezani ngento eyayisenhlizweni yakhe uSara. Into uNkulunkulu afuna ibe senhlizweni yabantu besifazane abaganile abakholwayo. Amen. Cela ukuyeka lapho ke abantu besifazane. Verse 7. Kanjalo nani madoda, nawo lo wakanjalo. Akazi ukuthi amadoda awathobele abantu besifazane ngoba uNkulunkulu akadesignanga kanjalo. Kodwa uzowayala amadoda ukuthi nawo awenze into uNkulunkulu afuna awenze ngenxa yokwesaba uNkulunkulu. Just like nabesifazane kufanele benze intando kaNkulunkulu kubona iwukthoba bekwenza ngenxa yokwethemba uNkulunkulu. Namadoda awenze eyawo irole ngenxa yokwethemba uNkulunkulu. Kanjalo nani madoda. Hlalani nabafazi benu niqonda ukuthi owesifazane unjengesitsha esibuthakathaka. Amadoda awaphile namakhosikazi awo nokuqonda. Into afuna amadoda ayiqonde ukuthi yebo umuntu wesifazane noma ebuthakathaka kodwa nibanike inhlonipho usho njalo mayiqhubeke. Lokhu beyindlalifa zomusa wokuphila kanye nani. Yebo babuthakathaka okuchaza ukuthi physically babuthakathaka abantu besifazane kunamadoda. Ngakho indoda engamazi uNkulunkulu ine temptation yokumphatha ngendluzula umuntu wesifazane. Imcindezele uzokwenza noma yena engiyifunayo noma ngizomsikazi noma konke engizoyenza kena physically. Akhona amadoda anjalo namanje. Ubusa phezu komuntu wesifazane ngokusebenzisa ubuthakathaka bakhe umuntu wesifazane namandla akhe na njengendoda anawo physically kunomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane futhi uweaker ngokwalento ebichazwa la ukuthi kuthiwa kathoba kazehlise ngakho ukwiposition eweaker kunomyeni wakhe. Ngakho indoda ine temptation yokuthi ingathi ngoba wena kuthiwa ngithobele ngizokwenza noma yini ke uzokwenza noma yini engifunayo imphathe ngendlela ehash. Kuthiwa no madoda, hlalani nabo ngokuqonda ukuthi noma ebuthakathaka kodwa ke uyindlalifa yomusa wokuphila kanye nawe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi umzalwane olinganayo nawe emehlweni kaNkulunkulu. Nizodla ifa lokuphila okuphakade ndawonye ngendlela efanayo. Nikholwa ngendlela efanayo, nisindiswa ngendlela efanayo, namukela umoya ongcwele ngendlela efanayo, ninikwe izwi likaNkulunkulu ngendlela efanayo. UNkulunkulu ubaba kunina in the same way, imvuzo emazulwini nokwahlula kaNkulunkulu ku-apply ngendlela efanayo kunina. Ngakho ungakukhohlwa ukuthi emehlweni kaNkulunkulu niyalingana nalo mama okuganile. Ungacabanga ukuthi uzomphatha nomi kanjani ngoba uNkulunkulu emenze wabuthakathaka kunawe. Bese bala nokuthi ukuze nemkhuleko yenu ingathiwa. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uma uzosebenzisa amandla ndoda a physically namandla authority ukuphatha kabo umuntu wesifazane, uNkulunkulu akazi ukuyiphendula imkhuleko yakho. Kodwa even more le ndaba ukuthi uze imkhuleko ingathiwa iveza ukuthi uNkulunkulu uzoxabana nawe abe against wena. Kune judgment ezoqala ngokuthi imthandazo yakhe ingaphendulwa. Kodwa maye nokuthi yini enye uNkulunkulu ayoyenze endodeni ephatha kabo umuntu wesifazane ngenxa yokuthi ibona inamandla kunaye izwa kuthiwa ine authority phezu kwakhe bese imphatha ngendlozula. Ngakho lento bazalwane yinhle uma uNkulunkulu eyichaza. Ayikho la into yokwenzelela amadoda okuyizwe ezweni. Akathi uNkulunkulu abantu besifazane abathobele noma yini noma kanjani bese bephathwa noma kanjani. Kodwa amadoda ayaliwe, in fact ayathreatnisha amadoda. UNkulunkulu uyawathreatnisha amadoda la uthi hlalani nabo ngokuqonda ukuthi noma bebuthakathaka kodwa bayalingana nani futhi nginibhekile ukuthi nibaphatha kanjani. Ngamanye amazwi bangaphansi kweprotection yami labo mama. Yenza umathanda nje ndoda uzongithola kahle, ngizoqala emkhulekweni yakho kodwa ngizophenduka isitha sakho uma umphatha umuntu wesifazane engimbeke ngaphansi kwakho ngokwehierarchy nerank ngathi akakuthobele. Abantu besifazane bayothobela amadoda abo ekholwa noma engakholwa bazehlise kuwona ngethemba lokuthi mayingakholwa uNkulunkulu uyosebenzisa lokho ukwenza aphenduka amadoda. Abantu besifazana babe nendaba nokuthi amadoda abo afunani, abona kanjani, bangaphilela abanye abantu kuze kuvele nasendleleni abagqoka ngayo ngaphandle. Bagqoke ngokuyithiba abantu besifazana abakholwayo ngoba baconcerned ngabayeni babo kuphela, abazama ukwini attraction yawo wonke umuntu obabukayo. Abalingisi abantu besifazana abadala osara abazisa indaba yomuntu wangaphakathi, bathobela abayeni babo, bethembe uNkulunkulu bengasabi okusabisayo. Ngiyeqinile yophathi, ngifuna ukuyigcizelela manje le phathi yokungasabi okwesabisayo laphana kuverse 6, ikugcinelwa verse 6. Ninake ningabantwana bakhe, uma nje nenze okuhle, ningesabi lutho okwesabisayo. Okusho ukuthi noma zikhona into eyisabisayo ngokuthobela umyeni wakho, wena ungazesabi ngoba wethemba uNkulunkulu. Ungesabi nokuthi bazothini abanye abantu besifazane. Abantu besifazane babuye ba-influencane ngendlela engeyinhle, banjengawo amadoda. Amadoda uke nikentshelana into kuthiwe nje ungavuma kudonse ngekhala. Ngihlale ngentshela sibathi kumina lapha emsebenzini, uma ngibatshela ukuthi ngizoganwa, bangibiza amakhehla amabili, hey, very serious. Siyabona indodana. Hobuye umsusuluze nje. Engenze lutho. Unkosikazi angahlanja netheze kukhona. Mele angakwazi. Uzoqhama beshwane bethi ukususuluza ukumshaya. Hobuye umsikazi nje, buye ukuze unkosikazi ahlale ethukile, babekhuluma kanjalo amadoda lapha emsebenzini. Nabantu besifazane khona izinto abayishoyo kwabanye abantu besifazane. Ukuthi indoda yenziwa kanjani, ikurufuwa kanjani, imanipulate-wa kanjani. Nina nikholwa yani yenzi leyo nto? Ngoba nithemba uNkulunkulu. Anishayi ngama-tactics asezweni. Nishaya ngama-tactics asezulwini. Okuthi mina ngizokwenza intando kaNkulunkulu, noma lo baba ngenzani, ngimyekele enkosini. uNkulunkulu othe angenze kanje, uyazi utheni, uyazi wenzelani, uzonginakekela, uzomsotha lo, umyekele enkosini. uNkulunkulu uyakwazi ukwasotha amadoda angabaphathi kahle amakhosikazi awo. Then ke madoda, siyaliwe ukuthi asihlale nabo ngokuqonda. Athi amagama engweqile laphana, nibanike inhlonipho. Kahle kahle la gama elithi inhlonipho kuverse 7 lisho i-honor. I-honor kunamalevel awu-3 la. Ilevel yokuqala, indoda esizwile ukuthi unkosikazi ungaphansi kwami, ngakho ngizomphatha ngendluzula, ngenza umathanda, izomhlukumeza ngoba ubuthakathaka kunayo. Ilevel elandelayo, indoda engazi ukumhlukumeza kodwa izomhlonipha-ke nje, it's fine. Akuthiwa thina simhloniphe izulu asibeki kahle laphana, kuthiwa asimnikeze udumo, i-honor. Ngamanye amazwi, njengoba ebuthakathaka nje ekhathazekile ukuthi kazi uzomenze njani njengoba ebuthakathaka kunawe, kunokuthi umhlukumeze noma umhloniphe, uyamfukula. Umenza into enkulu, umenza into ebalulekile. Unkosikazi wendoda ekholwayo kumele azizwe ethatheleke phezulu, azizwe abone ngathi le ndoda iyamsusa lapha ebuthakathakeni, imbeka phezulu, iyamhlonipha unkosikazi, iyamazisa. Akasiyo inabeton unkosikazi wendoda ekholwayo, futhi akagcini nje ngokuhlonishwa, uyaziswa. Ngale ndlela makuthiwa abantwana, yazisa uyihlo nonyoko. Kuyadluleka umhlonipheni, kusho ukuthi ukhuluma kahle ngoma nobaba, ubanikeza igama elihle, ubenza nje babe nesithunzi emphakathini nakwabanye abantu. Nendoda yenze njalo kumkayo, iyamfukula kunokuthi imcindezele ebuthakathakeni bakhe, noma nje igcine ngokumhlonipha. You honor your wife ma uyindoda ekholwayo. Upho amen webhesi. Manje bangcwele, asiyenzeni le nto le. Wena ungakashadi, abangibuka abantu abangashadile, zifake leli giya leli, zitshele ukuthi uzoba unkosikazi onje. zitshela ukuthi uzoba umyeni onje nina senishadile eh azizameni asenzeni kangcono emshadweni yethu bazalwane leyo nto iyenza ivangeli libe lihle umshado wethu ayifani nemshado yabantu abangakholwa iyagabisa ngonkulunkulu ideclare ama excellences ubuhle bukaNkulunkulu kubantu abangakholwa iyahlobisa ivangeli ilethe udumo enkosini amen asithandazeni.